tubu tubu dani, namtazama simwishi, namkanda mabavuni, kaya inua majeshi, vita nichague mimi, anze Bangladeshi, amalizie Sudani. La 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 la. Twanozana hatosheki, kaniweka kifuani, hatingishiki haruki, yuhoi watwabani. Nampana vya kurithi na mizungu ya kigeni. Tukute, hakuna kulala, hakuna kulala, hakuna kulala, na machweo ya tukute. Siwezi kuficha hisia, maradhi
tukute.